kwatako nawe kakwatako ekinkwatako nawe kikwatako mavubuka mukyalo yangange angala nyo kwekumana yabopera babusera ona linya boda motoka gweri waka ya pakinga mukata mafuta bagasera abana bandisomede mumasomero amalungi sikulu fiizi ebisale babisera omusubuzi yali atumya konteina natero bivaamu emisolo mingi atenga bagisera baka basajja basiwukide ku mizigo gwe ne mayumba mekapu ebizigo babisera bamanirenda batabuse kati basiba nabo beda wola muba bafera ne mu bya transport ebiwendo kiri nyenyo naleka toba mijera I wonder ebintu biri nyenyo buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo kiri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera tera kuyimba nyimba za mukwano nazicakala abantu tebacalina na sente kwezicakala babisera kakabe kavera wabulira wa sente 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 oh wabulira wa sente sente buza sente nakusinga mukwano wabulira wa sente oli mukazi asinga bulungi kunsi omukazi asinga manya kunsi ogabe birungi bingi kunsi omukazi asinga manya kunsi I wonder ebintu biri nyenya buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo kiri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera bakadama bakaba pasipoti zirwayo bwe bakola obusente ne mubukubirayo omuvubi kakaba gakomba nante ku nyanja bamugoba yabachina ne mubalime kati tewali alina emwanyi bagiwoli oli mukazi asinga bulungi kunsi omukazi asinga manya kunsi ogabye ebirungi bingi kunsi omukazi asinga manya kunsi I wonder ebintu biri nyenya buli omu kyagamba babisera babisera kakabe kavera miwendo kiri wakulu gwe babisera ebintu babisera 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 bitunyigiriza ebintu babisera kakabe kavera bitunyigiriza ebintu babisera I wonder ebintu biri nyenya buli omu kyagamba.
Remember where you got it from. www.djerico.com.